Kei ngā kaitaraiwa mihi ni o te ao hangarau nei, tēnei te mihi kia koutou. Bauriin koutou koto tima, e ngā teihana e ngā reo irirangi o te hiku me tautoko, e tautoko o ngā mihi kia koura. Ā, tai noa rā, ki te mitunga, mei kore ake koutou kā kore e kau e maumati nei, e kore matawā nei te reo rangatira ki ngā tōpito e whā o te hiku o te ika huri noa i te ao ki Kānata, ki Hawaii, ki hea noa ake. Nō rere e mihi atu ana. Kia o tātou kai kohikohi i ngā pirau, i ngā piro, i ngā tatauranga, tēnei te mihi atu ki a koutou. Ki ngā kai whakawā i a koutou te mahi pakeke, ngā mihi, ngā mihi, ngā mihi. O tira, me hoki ake rā ngā mihi ki ngā hāpai o ki o tātou patu pai arehe i mahi i rotu i ngā rā, i tua i ngā pātu, i tohutohu atu i ngā tāngata, me haere ki hea, i whāngai ngā tāngata, nei rā te mihi ki a koutou. Kei konei tonu wetahi o ngā patu pai arehe, engari i runga pahi wetahi atu o ngā patu pai arehe. Nō rere mihi ana ki a rātou. Ka huri ki a tātou ngā kaioko, ngā mātua, o tira ki a koutou e aku whatukura, e aku mārei kura no koutou. Ēnei rā kotaha ake nei, engari kapa kapa tuana te ngākau, te whakahihi pai, te kite atu, te mātaki, kia pāmai, māoko taringa i ngā kōrero ātāhua. Ēnei rā kotaha ake nei, nō rere e mihi ana, ka nui te mihi mahana matihere kia koutou. Katoa e mōhio tiana ko tō tātou ao Māori kei roto i ngā ringa pai ātaiho ake nei, nō rere e mihi ana. Hoina tēnei te tahuri ki te hoatu i te rākau kōrero ki tetai o tātou kai whakawā, he wāhi kōrero e pāna ki ngā huatanga o ngā mahi i ngā rā e tatākini. Ai, haere mai te tokotoru tapu. Ai.
Tēnā rā kaitai katoa, ngā mihi nui kia kaitai, ki ngā akonga tēnā kaitai. It's a very hard job judging. It's you've got a wide range of amazing speakers up in front of you, and it's really hard to pull speeches apart because really the first step is just getting up and giving it a go. But we want you to take note of the speeches and the quotes that were shared today. And one significant one is that of Sir James Hinare, where he said, "You have come too far not to go further, you have done too much not to do more." So we want to congratulate all the kai kōrero. Your speeches were inspirational, they were motivating, they were humorous, they were challenging, and they were highly intellectual. My job was to really have a look at the content. I'm a lawyer, that's what I do. I pull apart the accuracy of what you're saying, and I couldn't fault you. Your content was flawless. There were no errors in your interpretation. So congratulations. What we want to leave with you is a reminder that when you speak, you have the ability to change the world. You tell stories, and that's significant. So really think about what you're doing. Continue to develop your content as you move on to the next phase. Come back again next year and really just think about the things that you're saying and how you structure them in your kōrero. We're absolutely delighted by what you did today. So kia ora.
Kia ora season, a mauri ora kia tātou katoa. It was a very pleasing sight to see the high caliber of all the speeches throughout the past 3 days. And speaking on stage is more than just speaking. It is about presenting what you talk so passionately about, and that is what we saw throughout this competition of Ngā Mauri Kōrero. Advice for the future, for your future years to come. Own the stage. It is yours. The audience is out there listening and watching you. They want to hear from you and want to watch you present what you speak so passionately about. I want to congratulate every single competitor in the competition over the past 3 days. You've done an amazing job, and it takes a lot of courage to get up and speak in front of elders and your peers and on camera. But now I lay the challenge to all of you. No matter who the winners are today, we challenge you as our future leaders to use these words that you spoke of so passionately about and put them into action to make a bigger, better and brighter future for us all. Tēnā koutou.
Hō mai he rā. Kia wānanga nei tātou i tā tātou nei noho ngātahi rotu i ngā rangi e toru. Hō mai he rā, e pai ai tā tātou nei whakarongo atu ki te reo Māori o te tai tokerau tonu, e pāororo haere nei i te whānuitanga o te motu. Hō mai he rā, e mihi nei tātou ki o tātou nei kai manaaki, ngā tohunga o tēnei mea te whakamātūtū i a tangata, i a kōpū, i a tīnana, i roto i ngā rangi e toru ake nei, nei rā te mihi kia koutou, ngā tohunga o te manaaki, te pei o whārangi mihi ana. Hō mai he rā, e ki tēnei mātou katoa, ngā kau mātua, ngā pakeke tonu, i te kaha tupu mai o te reo Māori, i ngā ārero o te hunga i tū i roto i ngā rangi e toru ake nei. Hō mai he rā, kia mihi atonutia tō tātou nei reo Māori, e tātou, kia tū tēnei kaupapa, hei kaupapa motuhake, kia kaua noa tātou e rongo aki te reo Māori mo te rangi, mō ngā rangi e toru nei, engari, ia te rā, ia te wiki, ia te marama, tau mai, tau atu, tau mai, tau atu. Hō mai he rā, e mōhio nei tātou, ko tō tātou nei reo, he reo whaitake. Ko te mahi a o koutou nā kai ako, o koutou nā kaumātua, o koutou nā tūpuna, ko koutou anō te whakakanohitanga o rātou ma. Hō mai he rā, e kore rawe nei mihi, e kore rawa tō tātou nei reo e waimeha, e ngari, kia tupu, kia tupu, kia tupu. No ake ngai ngā kupu, ngā whakaaro i puta, ia mātou i ngā rangi e toru ake nei. E mihi ana ki te āhuatanga o te noho. O te noho ngātahi, kia rangona ko te reo Māori, kia rangona ko te atamai o ngā roro. Hū, haramai te tai āhua i te koi o ngā pīnati. Tahi nā te hiriwa o ngā lero, tahi nā ko te alero pōnamu, tahi nā ko te reo Māori e rangonāna, tahi ka tautaku Māori. Kei o koutou nā kaia ko te mana nui, engari, kei ke rāno mai koutou ki tēnei o ngā papa, tahi nā ka kitea, tahi nā ka rangona, nā, kua tū, kua tū ko tō rātou nei, ko tō tātou nei reo Māori. E me ake nei, i roto anō i aku hapa i tēnei tūtonu, e māra mā pai, e mōhio pai ana mātou katoa, e hara i te mahi noa. Nā, kia tīkina atu tērā o ngā whakaaro, i kite kite nei tātou i roto, koutou e piri atu ana, e hono atu ana ki tērā o ngā whārangi pukamata o ngā tihine, tērā tetahi kōlero me ana, tērā tetahi whakataetae i tū ki runga maraitonu. He pēnei te momo te marae i tēnei o ngā tau, ka pē hea muri ake nei. Mehe mea mea na tātou he Māori te kaupapa nei. Nā, kai hea te wāhi tika e rungai tātou i a tātou nei kōrero. Nā, whakaaruhia, nā te nui pēa te take i pēnei mai ai tātou nei hunuku mai ki loto i anoi i nei momo whare, engari ko te reo tonu, ko te reo tonu te tuāpapa. Kāti, hō mai he rā e whakamihi a tātou, e whakamihimihi nei tātou i tō tātou nei, e o tātou nei hunga e pāpāho nei i tō tātou nei reo o te tai tokerau, kia rangona whānuitia i tēnei o ngā motu. O tia puta noa i te ao, ko te reo o te tai tokerau, e hari te mea noho ana ki ngā whāroro o Aotearoa ake engari, e puta ana ki te ao. Te hiku, tautoko, awai atu lānei mihi ana kia koutou, e kawe kawe nei, i tō tātou nei reo, kia rangona whānuitia. Hō mai he rā, hō mai he rā, hō mai he rā. Kia ora anō tātou katoa.
Oh.
Tēnā koutou I ngā kaiwhakawā mō ēnā taimana o te mātauranga ho mai, tākoha mai kia tātou I tēnei rā, tēnā koutou. E mihi tēnei ki a Rāniera Kingi, tētai o ngā kaiwhakawā, engari te haere ki te hopu I tāna pahi, te hangane kahore mahu I ai. Engari hore kau he o te noho tonu mai roto nei, engari I te hopu I tāna pahi. Kia Rāniera Kingi, kia Āperama Edwards, me Joseph Ramanui, mō tātou manawa titi ki te noho mai ngā rā katoa ki te whakawā I ngā mea noreira. Haere mai Āperama, haere mai ki te tiki I tō taonga. Kia ora. Hau mai te pakipaki. Kia ora, hohe paramanui. Ināianei kei te tahuri ake ki wetahi o ngā kaiwhakawai te wāhanga tāhimi. Haere mai kua tāpeka henari. Ai, koera katoa ngā chachi mō tērā o ngā wāhanga. Mō te wāhanga pei te hurinui, ka tahuri ake I aine ki te kaiwhakawā, ki a Daryl Whitey. Ko tētahi atu o ngā tino kaiwhakawā, ha ko horekau pei u ki te taima, ko Rati Sinclair I te wāhanga. Mo te wāhanga kia Korimako, tērā pea kahore I konei, engari tigana kia whakahuahua I tōna ingoa, ko Shelley Morgan, tētai o ngā kaiako I te reo Ingarihi, kahore I konei, engari paki, paki runga e tātou mā paki runga. Me tētahi atu o ngā, me kīra ko tētai o ngā tino Whaiwhai roroa I roto I te ao Pākehā, ko whai a Mikey Marks. Hō mai te pakipaki. Horakau. Kei konei, horakau kaurua I rongo I te pānuki, haere mai te atana. Kei te pai, kei te pai. Hei rumo, hei roro. Whaimuri atu I te hāwhi pai ake, ko te hāwhi kore pai atu, ko Mr. Brian Marks. Haere mai koe, Mr. Brian Marks. Mo te wāhanga Rāwhiti Ihaka, Junior Māori. Kei konei, ko whaia hoki mate painting. Ko tērā, te katoa o ngā chachi mō tērā, ka reo no kia whiwhi praihe. Mō te wāhanga Tāturikara, Junior English. Ho mai te piki pake pake e tātou mā, ko Season Downs. She's doing junk free June, so we took the chocolate out of her prize. E tātou mā, hō mai te piki paki paki mō Jonty Houston. be like kids, didn't he? Homai te pakipaki ki a Geraldine Henare. Oh, that's right. And homai te piki pakipaki, the last judge for Tāturi Kara, but certainly not the least, Kelly Stratford. Kahore I te haere mai ki te atame, pē o ti tai te ware ware, ko whaia mena, haere mai whaia mena, tō mahi ranga tira. Me tētahi atu prae mō whaia tāra roa I konei, engari ka tono atu tana patara waina, aini ake. Inai nei, ka tahuri ake ki te wahanga e tatari nei koutou ko te whakawhiwhinga taonga, nō reira ka hoa tu te rākau kōrero ki te tokaurua nei whae ened me matua hona. Kia ora tātou.
A kia ora mai tātou katoa, e mōhenau e tatari ana koutou mō enei, ka re maumau taima te māua nei. Nō reira, ko te taitokerau, ngā manu kōrero regional trophies, junior English, Tāturi Carol. I want to call on Whaia Hokimate Painting, haere mai ki te ātāmira, to come forward to present the trophy. You want to call him out.
Nō reira e tātou mā mo te wahanga Tāturi Kara. Ko te tauere i tuatoru mai, ko Jade Norman o te kāreti o Pewhairangi. Tuarua mai ko te mahara, parata, tamehana no te takiwā o Taipā.
Nā ko te taonga nei, Nuku Tuhiwai Memorial Trophy. Nā whai Hokimate I Huatu.
Engari ko te tauere I tō ai i te wahanga Tāturi Kara, ko Brandy Henare no te kura tuarua o Tikipunga. That was Tāturi Kara.
Junior Māori Rāwhiti Ihaka. For the best male speaker in junior Māori section, Te Rā Nui Te Rangi Memorial Trophy, I want to call on Season Downs and Kelly Stratford to come forward to present them, please.
Nā reira, mo te wahanga rāwhiti ihaka, ko te tauera i tuatoru mai, anō nei i whiwhia i tērā taonga, tērā anui i te rangi, ko Varun Armstrong, no te kura kaupapa Māori, o Taumarere. Te tauira i tuarua mai ko te aroha pāua no te kura kaupapa Māori o te tonga o Hokianga.
Aroha mai a tau, kōrua hare mai. At this time, I'd like to call on Daryl Whitey to come forward to present the first place Rāwhiti Ihaka trophy donated by Te Runanga o Ngāti Hine.
Ko te tauira. I whakaihu waka, i tō ai i tēnei rā mō te wahanga Rāwhiti Ihaka, ko Te Ariki Hōtere Tarau, no te Kāreti o Pea Pairangi.
Senior English, kori mako. I want to call upon Jonty Hoosen, who was former head boy of Bay College and
the winner of this in his time here. Haere mai, Jonty.
Nō reira mō te wāhanga korimako. Ko te tauira I tai tuatoru mai ko Michaela Jenkins Stevenson no te karati o Takuira. Ko te tauira I tuarua mai ko Georgia Heta no te Karati o Whangarei, Karati Kohene o Whangarei. A Georgia Heta, ka pai, ke te hara mai ia. Ko te tauira I toa mai I whakaihu waka ko Paula Allen no te kāpui petu.
Haere tonu tātou, the best impromptu for senior Māori. Manu tangohia taonga in memory of Pepe Joan Walker. And I want to call to the stage Ngaio Walker to present this. Haere mai Ngaio.
Ko te tauira, I whakaihu waka I tō ai tēnei taonga. Ko Rehua Nikora Rameka no te Kura Kaupapa Māori o Kaikohe.
Senior Māori, Pei Te Huru Nui Jones. First place, Pei Te Huru Nui Trophy is donated by Te Runanga o Te Rarawa. And I want to call forward Mina Pōmare to present this.
Ko te tauira, o te wahanga Pei Te Huru Nui Jones, I tuatoru mai, ko Kiritopa Allen no te kāpehu petu.
Thank you.
tūrua. Ko te tauira I tūrua mai, ko arama wi kaere, no te kura kaupapa Māori o te tonga o Hokianga. Ko te tauira I tō I whaka ihu waka I te wahanga pai te huri nui Jones, ko Rehia Nikora Rāmeka, no te kura kaupapa Māori o Kaikohe.
Tā he mi he nare, bilingual, second place. Kahu tia te rangi, Waititi Memorial Trophy. I want to call on two judges to come forward to help present this.
a te mea te rahi nei o te taonga, Joseph Ramanui and Aperehama Edwards.
Engari mo te wahanga tā himihina re, ko te tauira I tuatoru mai, ko Riapo Matthew, no te kura kaupapa Māori o te rangi a Newanewa. Te tauira I tuarua mai, ko hene ira, tipene komene, no te kā pehu whetū.
To present the first place for the Sir James Henare Memorial Trophy, I want to call on Tāpeka Henare to come forward, please.
Nō reira e tātou mā. Ko tai ki te taonga hakamutunga, te taonga whakahirahira o tō tātou nei rohe o te taitokerau, arā ko tā himi Henare. Ko te tauira I whakaihuaka I tō ai tēnei taonga nunui ko Lance Baker no te kura taitamatāne o Whangarei. Tūtū mai, e tū tātou. E tū.
Tū tātou kato. Thank you.
kaimahi. O hena hei, māku te honore ni, ngā kaimahi ni.
Yeah.
Māku te honore ni, ngā kaimahi hena hei te mihi atu.
Kopoi, kopoi, oi.
Ai, tēnā tātou katoa. Hoi no, haere tonu ngā mihi kia koutou katoa I whiwhi taonga I tēnei wā, I tēnei whakataitai o tātou. Nō reira, kia mahara e Lance a te tēnei tau ko koe te kai kōrero I te wā o te tukunga praihe na te mea ko mātou te tai tukerau ngā kai haka haere. Nō reira, kia koe tēnā honore. Kia mōhio ai te katoa I te rangatiratanga o tō tātou nei rangatira. Nō reira, tēnā hoki koe. Kia koutou katoa, mihi ana. Kia mahara tātou ko a tātou nei whakataitai a motu a te marama o Mahuru. Ngā te wiki, ngā rā 20 ki te 22. Nō reira, koutou ko ngā tauira, ngā kura katoa o te tai tokerau. Haramai, haramai, haramai. Haramai ki te whakanui o a tātou nei reo. Haramai ki te tautoko I te kaupapa. Nō reira, koutou ko ngā kaiako, ngā tumuaki roto I te huihuinga nei, me mauria mai o koutou tamariki. Hoi no, me huri ka tika kia koutou te kura o Peowhairangi. Ko koutou e haka haere I a tātou nei whakataitai kōrero I tēnei, I ēnei rā. Ko ngā tauira kei muri, ngā tonotono, ngā tauira e tiaki i te wā, I te taima, tiaki I ngā kuaha, I wā mātou, ko koutou ko ngā tangata o te manaaki. Nō reira, e mihi ana kia koutou katoa, ka kite hau I tēnā ka harikoa, ko mōhio hau ai. Ko tēnā āhuatanga kore ngaro. Nō reira, tēnā koutou e te tumuaki, e ngā tumuaki, ngā kaihaka haere, e Edith Mā, koutou ko tō tīma, tō tira, o tēnei kura rangatira, mihi ana kia koutou katoa. Tēnā koutou. Ia tau, mihi ana mātou ki mātou ko te komiti hakahaere te reo te tai tokerau ki ngā kura I hakaro kia tono, kia uru atu e rima ngā tauira o ia wahanga. I ēnei tau ko e rua ngā kura. Nō reira ka mihi atu ki ēnei kura, hei haka tauira I a mātou. Nō reira ka mihi atu ki te kura te kāpehu whetu, ngā wahanga kōrero e rima. Me te kāreti o Peowhairangi. Nō reira, tēnā koutou, kia ora tātou katoa. Haere mai tētahi tauira o aua kura kua. Haere mai hakopā. Kei hea koe hakopā, nā te mea ko koe te tino kingi. Ka pehu whetu. Haramai taku whanau ngā tērā tamaiti a Alan. Haramai, tētahi o kaurua.
A kia ora anō tātou katoa. Ko tai ki te wā, te hoatu, te mauri o tēnei manu kōrero arohe o te tai tokerau ki te kura o tamatea. Mēnā kei konei tonu rātou? Ai, hare mai. no reira tātou mā, i runga i ngā tikanga o tēnei taonga, he wā mutuhake tēnei, te hoatu nei, te tuku, te mauri o te manu kōrero ki te kura o te tau e heke mai nei, ki te kura tuarua o tamatea. Nō reira, e tū tātou. Tēnei tau, ka tūkoutou te whakataitai kapahaka i tō kura, i te tau e heke mai, nā, kei a koutou tēnei taonga mo te tau e heke mai, ka mau te wehi, mō koutou nei kaha o tēnā. Nō reira, tēnā koutou katoa.
E tika ane i te kōrero ko te kai o te rangatira. he kōrero, he kōrero, he kōrero. Kiki ana I te hiningaro, kiki ana I te puku I ngā rangatira I ngā kōrero I tēnei rā I ngā rā e tōru nei. Nō reina, mihi ana ki a koutou. Mihi ana ki a koutou. A tēnā, nō reira koutou I te haukainga rā, tēnei kura, mihi ana ki a koutou. I ngā rā nei, noho ai mātou I tēnei whānei ki te marae rā, ki karitu. A rā ki roto rā I te whare o Ngāti Manu. A rongo ai I te manaakitanga o tēnei whānau, o tēnei iwi, ara Ngāti Hini Nui Tonu. O te atāho o te marae rā, te atāho o ngā whānau, a ka mauana I a mātou I tērā o ngā manaakitanga, a ko takoto I te mānuka kia o tamatea. Kia whakahaere I te kaupapa pēnei ana, kia rangatira nei. Nō reira, tēnei te mihi ati ki ngā kai kōrio, mō koutou nei mahi e whāngai mai, o koutou nei whakaaro, o koutou nei kōrero o te ngākau nei. Ā, kua rangatira, tātou katoa. A nō reira, e me mai ana, tōpū whānei, kau e kōrero mo te tikai mārua miniti, ā, ka tangi mai rātou me te pere rā. Nō reira rā, ā, ki te reo o te taitokorau, koutou mā nā kaiwhakahaere o tēnei kaupapa, hei whakarangatira I o tātou nei tamariki, ko tēnei te rā, hei aha apopo. Nō reira, tēnā koutou, kia ora mai tātou katoa.
Tata tātou ki te mutunga, e mihi atu ki a koe e pā, e hara mai nei te whakakapi tō tātou nei hui. Te karaki, he nare. Tātou mā, e te mutunga o tēnei, o te kura o pēwhairangi, pēwhairangi, noho tonu mai. Koutou ngā manuhiri, nei rā ngā kuaha o te tatau o te whare. ma koutou e haere te tuatahi, na me nei e whakatikatika te whare. No reira, he kōrero, he ino i tēnei ki o koutou, te tangohi o koutou rāpihi, I te wā e wehe atu i konei. Taku kōrero whakatena tena aki ki ngā kai kōrero kato. I rongo tātou kato ngā whakatauki, e hia ke ngā whakatauki i rongo rā, tātou kato i ngā rā e toru. Nā, ko tēnei, kia koutou kato ngā kai kōrero, never stop being teachable. If you think you know everything, you will never learn anything. Ka pohi e nā kupu, no reira ka hoatu nei, yo tātou nei rangatira o ngā tihine, te whakakapi o tātou nei hui.
E te kaipara ka hore I maumau te tuku a kawitia mate ki roto I a koutou ki te whakatupu I a koutou. I te ki ano e iwa ngā wāhine I tuku a ki a mate ka puta te kaipara tēnā koutou ngā uri o mate. Hoi no ake tēnei e mihi kau atu ana ki a koutou. Me tēnei ano ko te here o te whanaungatanga ko oti I te pōnei I waenga I ngā uri o tāhuhu nui arangi o konei. Me ngā auri o tāhu nui arangi ki te kaipara. Ko wai rā tēnei waka ko moe kakara e rongo nei tātou I ngā waka I ngā rā nei. Tēnā ko te waka o nau, me te waka o ngā toki mata whaurua kia panga atu te waka o moe kakara ki roto. Tāna kia puta ko tāhu nui arangi te ari ki noe o tau o waka. Tāna kia puta ki waho ko rua kanohi, Ka rere ki te taha ko pāka, ta pāka ko hākiro, tā te hākiro kia putawe ne wahine. Ko āhua iti, ko whakaruru, ko moetonga, ko paru, ngā wahine arahiri, ko ngā puhi tēnā. Tīki nā atu anau, ahoe tōtara kia putaki waho, ko tana tama, ko tūhuri hia, ke putaki waho, ko tuhu kea, ke putaki waho, ko tau I te pō. Ka puta, ko pare, ko fiti, ko horahia, me tētahi wahine, ko roku. Roku o te ana kei wai o miora. I kite ai ngā tihine tēnā wahine rangatira no roto I te kapotai. Tīke nā teo I te tuakana o rāhiri a tangaroa ki te whakamanamana. Ka mai a pariroa o roto I ngā waka o whakatau, o māhuhu ki te rangi e ngā tifātua. Kia putaki waho ko hine ao tāna ko te aue aue o te rangi, tāna ko hau moe rangi, ka moe I a roku. Kia puta te whanaungatanga I tērā wā, I tēnei wā ko here a koutou. Nā reira, hare mai haere, hoki atu koutou me te taonga nui rawātu, me ngā taimahatanga kei runga I a koutou I te wāne mo te tau e haere ato e mātu ki roto I a koutou. Nā reira, piti hono, tātai hono, ori te tonu te mihi ke rātou, koutou te hunga mate ki a koutou, tātou te hunga ora, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa.
A te hanga nei ko te kei o te waka tēnei, ho haere mua tātou I te taha wairua ki a tikai hoki te timata tanga o tō tātou kaupapa I whakarongia ki tēnei wā. Nō reira, huri noi tō tātou whare, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Nō reira, ki a karakia tātou, ki tō tātou matunui te rangi, mō nā kaupapa, mai te timatanga mai, te butunga mai, o ngā kaimahi I roto I tēnei manu kōrero kaupapa, tō tātou tūmaki, e tūnei, e mahi nei nā mahi, nā kai tautoko. Nō reire, e mihi aroha tēnei ki a koutou katoa, ko tae tēnei ki te mutunga o tō tātou kaupapa, nō reira ki a karakia tātou. Glory hararuia ki tō tātou matunui te rangi, ko ia hoki, te tīmatanga me te mutunga wā mā tātou mahi tēnei ao. E kōrerongia nei ko ia te hepara, kia hepara I a tātou, kia tika ai wā tātou mahi tēnei ao huri huri. Nō reira, e pā e tō mātou matu nei te rangi, ko koe anō, e arahia mātou ki o mātou rohe, me mātou mokopuna e hara hoki nei me mana taonga kia taitika ki o rātou kāinga i roto i ngā huarahi i tēnei wā. Nō reira, manaaki e katoa mātou e pā, kia eno e tātou te eno e tāriki. E tō mātou matua i tarangi, kia tapu tōu ingoa, kia tāmai tōu rangatinatanga, kia meitia tāu e pai e runga te whenua, kia rito nō ki te rangi. Haumai kia mātou ani he taroma mātou mō tēnei rā. Muru o mātou hara, me mātou hoke muru nei na hunga e hara ana kia mātou. Aua hoki mātou e kawea kia whakawaia, engari whakaorangi a mātou te kino. Nau hoki te rangatiratanga, te kaha me te kororia, ake, 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 āmene. Nō reira tūtū katoa tātou e himene mā tātou, himene mutunga. Mai. Nori peka ki au ti aho mai aro toi te po keiko ngā ti tō mātou matu nei te rangi. Ara he iangi a mātou e pā me mā kau mātou nā kuia, nā tūmaki, nā kaimahi i roto i tēnei kura, me nā mokopuna e pā kia tai tika e ki o rātou ro he pā. I runga anō te ingoi u kraiti tō mātou, kai whakaora. Āmene. Āmene.